Minister w'ensonga z'obwa pulezidenti Mire Babalanda asabye bannayuganda bamazeeko omwaka 2025 ng'obulamu bwabwe butambudde bulungi n'abo abasanze okusoomoozebwa okwebaza n'okwekwasa Mukama Katonda abavuunusa okusoomoozebwa kwe balimu. Bw'abadde ayogerako ne Kyabasa, Minisita Babalanda yeebazizza bannayuganda abajjumbidde enteekateeka za gavumenti zeeteekawo okukulaakulanya abantu omuli PDM emyoga n'ebirala n'abasaba okuzikozesa obulungi tikubanga gavumenti ye NRM ezirinamu essuubi tizaakuggya bannayuganda mu bwavu.
Ne Uganda yona yona kutwaliza walala tikatonda atukoze bulungi okubona nga tena tena atuingiza mwaka kumi ebiri abiri na mukaaga omwaka ogulina ebintu kamala ebigaita kweiwanga lyaife n'okulitwala mu maiso oba ebitoola kweiwanga lyaife n'okuliza inyuma okusalawo okuli eri abasoga ne Uganda yona yona.
Minisita Mire Babalanda iralagidde ba RDC ne ba RCC bitundu ebyenjawulo okwongera okulondola projekiti za gavumenti okwetoloola eggwanga okulaba nga bannayuganda baziganyulwamu.
Kasubitamu programs za gavumenti omuli PDM, emyoga, healing n'ebindi kamala. Banange tutekese mu nkola abannayuganda bave mu bwavu ye tubairenga tutambulira tubairenga tubakoba nti obwavu mpologoma oterwa nakwekulya awe.